tata farani ni amani milele tele maishani nikiwa na yeye daima na fili amani milele kwa Bwana wangu ni amani farajani hamna hata tafarani ni amani milele tele maishani nikiwa na yeye forever I feel peace forever I feel peace with my love faraja ya kweli atoae ni Bwana sijamwona kamwingine no 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 Tafarani alivi acha pale mtu wa kale aliwacha pale shida matatizo yote aliacha pale nimekuwa mpya katika mpya